yagala nya situle yagala ngatte kwa boba yitabana be nange mulabe kunga kola nange peko kubujulizi yagala nyo mukama n'omutima gwange buli bwe mulaba ku musalaba navumibwa nakubwa laba bwafu ko omusiru kolwange omu abange yanjagala mukama nange nsanye mwagale mbeera mu binyonyo wesibawe so nno n'ekirala njagala nnya bawala nyumirwa nnya bakazi buli bwe ndaba esikaati mpulira nzigwawo ate mukama ntayagala bakaba yenze nnaakola ntya kuba mukama mwagala n'abawala mbagala bwe nkulungo lisiribula likubire ebbaayi weraba neze magombe omwoyo gwange ngutunze katunda omugatte kotya bamucejusalawo tusobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala tusobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala situle yagala ngatte mwabo bayita abaana be nanga nwanire ku ntalo ziri ewange ezimenya yagala nnyo mukama n'omutima gwange buli bwe mulaba ku musalaba n'akubibwa amalusu laba bw'afuuka omusiru ku lwange omu abange yanjagala mukama nange nsanye mwagale mbeera mu binyonyo wesiroka so nno n'ekirala nyumirwa nnyo zimmini zebino ebiwanvu bintega njagala buli obumpi n'enfuna emirembe ate ezo mpisa mbi mu kanisa yenze nnaakola ntya kuba mukama mwagala nemmini nzaagala enkulungo lisiribula likubire ebbaayi weraba neza magombe omwoyo gwange ngutunze katunda omugatte kotya bamucejusalawo tusobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala tusobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala
Kuvuma kwa kala
wekulungo
Nisibula Ikubile bali Mweraba Nienze magombe Omoyo kwange Nutunze Katundo mutati kotia Famu chejo sana.